si nesipola obuyambi ziduka bambi nezitomere bisenge zizirikanga zikoye zinonya kutasibwa